Washi, washi, washi,
washi,
washi, moto, waka,
waka,
washi,
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 washi, nari, washi,
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 washi, moto, waka,
waka,
washi,
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 washi, nari, washi,
washi,
bro. Na naiwasha nari, nipike ugali, mwanangu washa gari, nataka kwenda mbali. Asubuhi kumekucha, natoka na kiporo, mbea kwangu doro. Shambo nyasi zimekauka na leo na uwasha moto,
moto.
Hukupatia leo moto moto, hadi pombe glass ni vijiko. Kwenye club mambo kwito kwito, hakuna kulala fadi rank bado nipo. Yeah, na vile nimewaka na bonge la mtoto,
mtoto.
Leo napiga show na kuchenji look na mafoto,
moto.
Baby waka waka way feel nice. Choma kishash kwa bash uji nice. Wampia kumewaka nari, na komando sihitaji bodyguard. Kidume nikiwaka na jamini. Wah, wah, ra.
Washi,
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 washi, moto, waka,
waka,
washi,
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 washi, nari, washi,
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 washi, moto, waka,
waka,
washi,
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 washi, nari, washi,
washi.
Sumu ya moto, ha, nilianzisha na siwezi surrender. Hichi ni kidume, chamuti mukafu. Ha, ukivaga mafuta mina washa nari,
nari.
Wamukemea shetani na ye mwenyewe moto. Ha, ebona we,
ebona we.
Sinaga noma kwa game. Ukipita kulia mina pita kushoto.
Washa, TikToka.
Washa,
Twitter.
Washa,
YouTube.
Washa,
Insta.
Washa,
na bado to washa moto. Wako koma watakoma.
Washa, washa, washa,
washa,
washa,
washa,
washa,
washa, moto, waka,
waka,
washa,
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 washa, nari, washa,
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 washa, moto, waka,
waka,
washa,
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 washa, nari, washa,
washa,
yeah. Ushamba wote mafichoni,
wow.
Nigga na vo spit more, livo hivo tuna make dough. SFH ama tornado,
yeah.
Fuck a bitch ni pemboko ni hase. Fuck a bitch ni pendom ni hase.
Imetoka home kitambo. Nizake vitamtam nigga kule na mazela.
Yeah, nipani vure ni sagale. Wawe biramboko ni kozole. Ukile washa bomb changanya na mauba. Niko aba na roll tuna majaman. Nali washa na watoto wazuri kisa ni pesa. Zina tutesa. Kana chika na mime tu kila sa.
Kila sa.
Nakapia madini tu kila sa.
Wash.
Kila sa.
Wash. Moto. Waka.
Waka.
Wash.
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 Wash. Nari. Wash.
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 Wash. Moto. Waka.
Waka.
Wash.
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 Wash. Nari. Wash.
Wash.